ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde alal bare jetti lewru mars oɗo ñalawma woni keƴƴinaɗo rewɓelle adunaro Allah ndu fuu e manggal muɗum. Mbiyan kala ɗo rewɓelle ɓe ɓe mbawi tawede le malli fuu e manggal muɗum. So ɓe jambina nden ɗo e yewtere e mbiyan ɓe jawali ko littindiwi nde ɗo yewtere no wondi e yambinede wattude tiiɗallaji mawɗi gondi e matede le on ɗo wattu fuu yoga e rewɓelle ɓe ana gondi wadde immadaraji woɓɓe du kolliti sa ƴeewi koyɗe muɗum gattaka kono ayde banggal lamorɗe nde leydi mali ndi. Kamɓe humniɓe kabaru hijjore ley hitande 2023 ɓe kokki kabaruji ɗi wattu joni o fa laaɓi ɓe kolliti wiide hono ko wiya cogguji hijjore ɗum tiiɗi ne leydi malli ndi koɓe mbi fa ley leydi haramani to jaati ɗo yewri. Koɓe noddita festival hip hop rap dogo kon wattu joni e ɗum wonde jokkitede le ngallure e Bamako nde sisilmoɓe cuɓi hitande hikkande jaam e deƴere ley leydi malli ndi wattana hew koygal am anne ɗi wono sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo beteneɗe bisimilla moɗon e heraɓe. Oumar Way Gallo joɗiɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadi Watara kanko noddirteɗo ɗum woni e mbiyan ɗum woni Mamadi Watara kanko joɗi to ɓoggui jamɗe to e mbiyan en jooti kala ɗo mali fuu wari tawede ley mali ndi leydi meɗen ndi jetti lewru mars ɗum woni hono ñalawma keƴƴanaɗo kabaru rewɓelle adunaro Allah ndu fe manggal muɗum. Oɗo ñalawma no wondi e yambinede wakkati nde rewɓele ɓe gondi e wiidana kaja koyɗele muɗum gatte kono ari banggal lamorɗe gonɗe ley leydi meɗen ndi ɓe mbi tawede wiide immadaraji gaɗama fuu fa hannden ɗato ngol ana juuti sanne Mamadou Samaseku.
Iwde sahal yaade ɓaleeri fangude wuddu ndu rewɓe hewɓe na beltani oɗo ñalawma 8 mars gooto fof maɓɓe dun no faamiri kabaru muɗum.
Ɗo e wattu e juuɗe amen haltande adunaro Allah ndu ko woni hakke amin wadde immadaraji yalla e ɗum heɓa waytade ɗum. Ñalawma o wona ñalawma kertanaɗo rewɓe tan, worɓe kañum en ndu ana haani faaɓade men ley hen. Ɗum waran laatade sababu e juuɗe rewɓe sultinade seeɗa, ɓe anda ndu eɓe jata.
Fedde humoninde hakkeji rewɓe e sukaɓe kadef holti wiide fanda ñalawma o famaka no haniri e ley leydi men ndi. ONG o ko yeeli yo immadaraji fammingol gaɗene sukaɓe joni ɓe. Keɗana Fatmata Samake horejo fedde kadef.
Ko heewi yimɓeɓe fuu wona pamanɓe sanne fana ñalawma o e hoore. Ñalawma o yo wattu wadde immadaraji fa yirwina hakkeji rewɓe. O wona ñalawma mo yimɓe hani wadde muɗum yamberiji. Min ka e miloji am 8 mars yo ñalawma mo yimɓelle gonɗo wadde immadaraji ɗum tawama rewɓe na ɗum worɓe ƴeewa hoɗum woni ko heɓa waɗede, hoɗum woni ko heddi waɗede banggal jingal ngol hakkeji rewɓe.
Micne wiide Sislim Mali suɓi 8 mars hikka woni darande rewɓe e ley heftagol jaam e ndenagu e dewral. Yamre nde yo fay ɓoyata to latirde Modibo Keita yeeso laamukoɓe leydi ndi.
Wattu joni en kala hono kabaru kamɓe rewɓele wonduɓe wadde immadaraji gollonoɓe koye muɗum golloɓe wakkati fu yalla ne hakkeɓa ɓantare golloɓe wakkati fu yalla yirwere ne waɗle nokkule ɗe en jara nokku noddirteɗo Kuri misala kanko noddirteɗo madame Dow Alimato Kumare o yo oɗo debbo mo jogui nokku makko ɗo cabbunɗe moƴƴinte o hollitide ko yata rewɓele sappo du kañen gollata le oɗo nokku keɗɗe makko mo sifi dow hen.
Ami safne barena
miɗen gaɗa golle muƴingol sabunde nde ana heɓa duuɓi nayyi joom. Miɗen gaɗa ɗum le gelle goɗɗe ɓattiɓemin. Miɗen jogui yimɓele ɓe gollinanmi, yimɓele ɓe janguinanmi ɗum hono sabune muƴinirte. Miɗen naɓa sabune amen nde le nokkule ɗe fuu fa yetto le gelle ɓattiɓemin. Fuɗɗore golle o ka laataki hunde newine. Min jiihi tiɗɗalaji nawɗi ga hande ka miɗen gaɗa komin mbawi hen. Miɗen wawi wiide ɗum ka yo golle am jonka ɓinguel Adama wawa heɓude ko tewtuta so wona tinniɗo. Miɗen narda rewɓeɓe fuu ɓeyɗa tinnare. Rewɓel gonɓe ɗon ɓe ana tinni. Sikka fuu wala hen ndu sa tawoyɓe le jardin o maɓɓe a andan ɗum. Hono anduɓe haala wiiri birude debbo goto yo hono birude leydi hiɓɓundi
yimɓeduñena.
Ɗiɗo kabaruji fan mbawi keɓede dow page amen Facebook e compte Twitter Sidio Tamani. Hijjore hitande hikka nde kamɓe laamiɓe hono kabaru ɗo hijjore nde wonde wadde le leydi malli ndi ɓe mbi holno ko wiya cogguji ɗi tiiɗi koɓe mbi fa le leyta haramayi to ɗum iwri. Ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum keña wakkati nde ɓe jiduno e journaliste en ɓe le ngallure e Bamako nde. Micciteɗen wiide fa jaa hijjore hitande hikka nde sina gatta junngo e jiiba jaltina ko yaati millionji nayyi e ujunaji temedere e capantati e joyyi CFA. Mamadou Samaseku.
Eɓi madame Sisi Fatmata kuwate yuɓino golleji pelle privé en kewal coggu hijjore nde yo batte tiɗal pétrole sambini wolde to Ukraine.
La réalité c'est que
holitin don wide tidal o fu ana fawi do leedi Arabie Saoudite mena jobbe agenciji kumani de hejore mem bibbe leedi di non be dulla du ko wodi himbe fu ana andi watti joni o leedi malindi tidal ana wodi
hos aujourd'hui au Mali
al qadra hejobe hikabe yu unya sapo yu unyaji tato le mudun unya sapo go on hertanama privé embe ka non e bi Hassan Boukoum goto himbe le fedde landinode hejore ardibe windede hunchente hore tafu
kibaru basiji ngadudi di wadi karbirangaji essence tidi bon bi ngaji avion di jafa malien hore mun e nokudo jipoto makado on nokku jati hela bo nokkuji goddi di ana tidi dum wadi so golle o tidiri non après kulleji mabbe kewdbe beedi hen bo minen ko min kaldi ko mbalo ana hen passeport ana hen bi ana hen nyamdu ana hen so joomu wadi verse dum hunde fotta verse fa nyande warti do mali ko
micitan wiide nyande atnerde fuddi windugul inde gol jokitoto fa nyande joy me warurundu
do kabaruudi puddato do mi halni on wiide ko nayri bangal dum kawtal joy bal ko noddir dum won festival hip hop rap dogo kon dum fuddi altiner jabbinonde leedi meedindi sisil mo bicube hitande kande jam e dejer leedi malindi wattan hen koyngal am anne on wordi be do yimbel wondube wadde o do botube ko litti dum famminan hono kambe yimobe ko nande mudum en imadraji di kani wadde yimobe wonnobe ton gondube jenginede be do joti golle o sanne fa kebe famtar kedde Mamoudou Samaseku
e juude master sum landi do gal do kawrtal gal be noddirta festi hip hop rap dogo kum de do yambere waran latade sababu e juude sukab jokolbe ngadobe rap le leedi amendi andude hono watta fa nabira yeso golle mu en o andado hono hani wordude so anado radio nadudo tele
nous parlons aussi de la
responsabilité même ndun hala darande artisten be bangal sariya sabmi teki wide artisten hewbe jukirama buppiji dibe ngarata ma jennoje ma dun gudeji jidduji nisuji am
donc il y a cela aussi
amu sigaso kulikoro menaka gawo kai kam en ka yetti sanne golle o
j'avoue j'ai appris beaucoup de choses
mi bedir ko heewi hono hinare yewtere tele jogol hakunde artiste e pawto do lolido manaji hono hinade ko wete droit d'auteur e ko nande munne min don mi fami ko heewi dude hono hinade jimi madun amdi hala ele jama sabi ngal do kawtal so Allah jabi yewtan tagu mo jogi
emission a jeve sans insala
andinde taw wiide le odo festival ngaro wadde balde jeddi nyaloma goto waram hertenede labal senuto pide balom hakune rapper em urbe le region ngaji di fufa yetto de sik bamako dodu ana landina le hem final concours ngaro wadde hakune rapper em bedu ana landina aljumarnde timmode yamberande landina do alam ngaro o attestation ngaji fa yetto jenaare ji waram hokke himbe yogabe
wakati jono min jiltini micro jamedi miden gonde halde hono kabar ko debbo sutoto micciteden wiide ko sakiti ko du worbe du ciutobe so tama jiya galle o hollato sababu ko nayri bangal suto golfa kebe famtar kedden Mamoudou Samaseku fa kanya yotto Ali Cisse ko pewni en do hen
mako do ko heewi yimbe be fu ana holita ko saabi goto e bamondirbe ana yoppa galle o
lele be mum sodi kaso
de galle debbo an gommi so metti naati hakkune amen tan kanko woni botto kaaki mako so yaha yoppa kam en tan li galle do mi ragel an dewel iwi galle gora mudum warti le galle amen do balde tati caggal ko andam min dum ko mi nardi mo hota to gora mako ga ina amen wi o yaata sabi min fu mi potun e galle o wajibi kina bamondirbe muyondira homo fu wonko nyaki dum debbo fa yoppa galle mudum arande so wona ni gorko mudum wi waran dum fay huna yaltintano sukabe hande bene anda teddangol ko woni dewgal go didi fu atawam be utti kaki mabbe
mitti
so gorko won joppudo galle mudum dum ko hala mudum heewa sanne tawine so debbo suuti ke yoppi galle mudum koyde mudum ittete golleji fu pawide neddaku le nokkoto woni non holitiri wede kanko Mariam Kouyaté o coordinatrice le fedde ne be noddirta riko trad commune tatoba bamako do
suteli
ke arande debbo ana wawno sutade ni wotere yoppa galle gora mudum nadu so gora mako yawti mobe ame arande kami en ka bada jabatano debbo chuuti do so yito gora mudum wara watta koyde mudum e golle fichugol goro nadu landinde valise yombaybe hande ne fe rewbe be bomaka waran jodo limto kadule kande wattede ni valise debbo goro hurta sariya ni leedi amendi ana jukka debbo fu njaltudo suudu gora mudum tawi dalilu kanti do wala hem non holitiri wede kanko Abdoulaye Sigibe do laami do tribunal grand instance wolese bugutu
la fam
debbo fu nyuppudo suudu koro mudum tawi dalilu kanti do fu wala hem jukete balde sappo e joyi yaade lebbi tati kaso nadu uinai nai yaade uinai noga e nai sefa ngol do jukgol goto ana bame so tonge e do gorko do fu nyuppudo debbo mudum nadu sukabe mudum so sali daranaade sadda wo mudum non holitiri wede odo juge
se grab lo katel bete hande do kabaruji meden dimi juuti o sanne kala do bodon tawi le mali fe mangal modu fande fan je fe no kon andir on do e ser yotre meden dan wodi do kabaruji fon bay hebe do bem am andir to so ngali www.resujetaman.org yotre meden de waran yo wade do wornade le 8 mars micciten wiide be rewbel be fu be ngada uniforme dum wono dum fuddi il hitane 1996 fa yotti 97 imadraid en gonno e wadde on do nyaloma rewbe fu bornoto disaje gote wattu jono le lumoji di atane disaje gon tonde an kewi sanne rewbel wonbe nokkuno dirte kay fa jurtida siga sokanye gaw fu kulli nimse muden no worri wattu jono wobbe kolliti wiide hono rewbel hono disaje kan bornede disay mo inter le nokku meden o jatti wobbe du ko litti sa jeede do disaji wana yimbe elbe fu mbaa hebude dun fa kebe famtare kedden Ousmane Niali Boul e Mamadou Samatié ko pewni en do hen
wattugol kadul e 8 mars sababuji kewde ngadde hakkilo mon madame Koulibaly Korotou Moutaraware botanaade le commune go obbamako le majju limti dukkundiral juude rewbe e daranagol bantare Habu Mali dun sabi o mometta handen ko kadul e 8 mars kewi ko wayliti ko wonno e hakkilo arande
mo fuddi wattu 96-97 fana mudun wonno ebre disaje di noniji mudun fuf gotum dur fuf bangal ko wiyete consommer malien yalla irwinde usine ngaji leendi ni hono comatex e batex li do wattuji di latige goddo hunde de min e ko amen pamali sabe disaje kewde leede godde nanata leelidindi leelumoji kewde
vraiment envahir le marché
le capital malingal hakilaji rewbe ana cedi do moccugol e hewgol kadul e 8 mars le luma
la fois passé le 8 mars là
ramanen disare 8 mars wono hakunde temede jo itemede jego ka hikka ngabbi fa nyere temede dima nyere temede nay wona gor fuf jogi bawde mudu sifaji disaje 8 mars na buri sapo wakat juno yo hunde itonde yakowere kabar en hani kawrando gutum yaltinde sifa disare mo goddo fuf bornata no yembrane wurni en hani hitande fuf en danta hinade dun fayso en kebal disaje nenta min kinoto duwaw sabe min gala bawde sorude disaje de en hani be ngaddo honno rawane ni disaje de kewali lumoji di yalla rebo fuf no heba cogoji de dun lato gutu cogoji di ngana gutum ka min kay ko lindi mu ni njimmi
eta tayni kon kayno be kan wuridu
ana waydu hon do woni hakkilo himbe kay do rebo modon ngonde holtinde metti mu benti do gol e hewgol kadule wi
sawi masgo be wi
masjuni o wana fi hono ndenni sabu joni wombe be pliki e kabar mudum sifaji disaje de kewi min kay si disaje didi 8 mars andinomi de kuma tax e bataxi ka joni edeni kewi kum ndarata malin ko be yo bonnen 8 mars muledi men di jati mu ini dun santi de ledo godde
ka jolo le region sigaso kadle 8 mars ko buri hewde fu le leedi burkina yurata warde e wi hore jo kafu onoku de kadule tida rewbe anaba hebude ndu no yafiri
bon general
ko buri hewde disaje 8 mars burkina yawi hebe de lidi mendi so mo lidi mali yalti dun tidi cogu minani mbawa codude di tawene fanda 8 mars wi gor fu feba sodde disaje de gor fu rewbe kuruduji sabi kambe ngoni kinibe golle gese natobe katine kinibe kala ko woni jogola galle ka ebe hettina sere bangal hebgol disare de
di halaji du sa ndari ngoni hakkilo rewbe sottobe de kadle wombe le o cercle e colte vide ko buri hewde rewbe o nokku fu ngala bawde hebude de disaje ka ko lati fu be kolti wide disabe ciotta de ciodama hikka fasanne
bo san flan gon
dido dum ciotti di disaje burde tirude cuggu buru fufu dun sodede dina cugguji jafudi di ko joginom ko fufu mali mu'ini de lede godde dun no hen gakka julu gamne jugiti laaji kabaru disaje 8 mars fay kambe jawbe dun no temde jogombe be anda wide wana gor fufu jogi bawdo mudu wana hala udnyere e temde nay
les saha leydi meden di to bambato les cercle buram titala almusadda wala hore jukafu onoku madame toure amsidou kanté holti wide rewbe be piata dabereji yalla ana keɓa ɗe disaje
minen ko amen corata disaje ɗe e dow bawɗe seeɗen ɗemin jogui gawo ɗe iwrata min jogui bawɗe sode disaje tati ɗe jaati jogu muɗum yo ujunere e temeɗe nayyi ɗum yo junggo commerçant en ɓe ka noon ka fo no yeeyaɗi ujunere e temeɗe ɗiɗi ɗum ɓurata fabade minen rewɓe ɓe
keɓur wagar rewɓe malli fou e nde yambere 8 mars jowtago ana hertana rewɓe e guɓe ɗo kadi en yewtere rewɓe nde hannden lamɗo holli en yontere warore fa garten e yewtere wonde